chocolate, 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 chocolate. Oh na na, oh la 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 la. It's a Kenya, like zero, but I love you.
I love you. Tabia waline na zamani mama na budi kusema mwenye hakasha jamea uke ni tabia waline na zamani mama na budi kusema mwenye hakasha jamea tulikotoka ni mbali kwenye machozi na dhiki tulikotoka ni mbali kwenye safari ya mapenzi
I love you I love you I love you and ninakupenda sana baby I love you.
Kupenda kwa mwingine sito kwenda mama mtoto wa mama umenishika noma ninavyokupenda kwa mwingine sito kwenda mama mtoto wa mama umenishika noma wewe mtoto wa kizee ndio kwangu nikubebe hata kama sina gari nitakubeba mgongoni
I love you I love you I love you and ninakupenda sana baby I love you.
Shasema, bibi arusi ni wewe. Shasema, shasema, mufisho pete ni wewe. Shasema, shasema, bibi arusi ni wewe. Shasema, shasema, mufisho pete ni wewe. Nakupenda, nakupenda, kupenda sana. Nakupenda, ewe kidege mtoto wa mama.
I love you.